Kuhlelo abaculi bethu leviki sihamba lomculi kamaskandi uFD uSmail Sechichi ephethe ingoma zakhe ezimbili asanda kuzethula. Isihloko sengoma yokuqala sithi Kufa Awudeli, kuthi eyesibili ithi Asivumeni Ingoma. Linsizwa idabuka kugodlwayo kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke ixoxa lo ntungameli inkomo we Studio 7.
Banani ubingelele emsakazweni Studio 7 obingelelayo uForward Dube insizwe WF Lakhuza esilalatshana. Ngisaselo nyaka owodwa ngisemculweni, igama lomculo engingaziwa ngalo ngomculo uFD uSmail Sechichi, ngicula-ke umasikandi.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngilana eSouth Africa endaweni yokuthiwa iSantini. Umculo wami ukhona nje kuma digital stores, YouTube, iTunes, wonke nje ama digital stores ukhona. Uyathi nje Forward Dube uzowuthola lapho umculo wami. Then inombolo zami ongafisa mhlawumbe ukuxhumana nami, inamba zami zithi 0739828992. Njalo msakazi abangake funa ama USB atholakala, ama USB nawakhona. Ngithinta kuzona izinamba zami zefoni.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Nafisa ukuthi abalandeli bawulandele umculo wami, singeyisane emculweni. Siyabonga.
Inakudala nyimbisa.
Uyamuzwa uFD uSmail Sechichi esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, sidibane kusasa. Lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.